gmail.com.
We refuse. Chibeta.
Really cool fanboy. I put a big man on this one. Fuse Chibeta.
Chipata kuchalo.
Ona baby. Nikodala beneti na yamba vosobela. Ona mayezi ya inda ya fendela. Uchelwa shaba na kusukuru baby. Wela tisunge family. Ona baby. Nikodala beneti na yamba vosobela. Ona mayezi ya inda ya fendela. Tichedwa shaba na kusukuru baby. Wela tipange panja. Uwela li, ufika li, kwatu kumakolo. Uwela li, ufika li, ni kwatu kumakolo. Uwela li, ufika li, kwatu kumakolo. Uwela li, ufika li, ni kwatu kumakolo.
Wechita vonzo funa waluta. Ulibe nane na nchito wekuta. Wechiria vonzo funa weluta. Daona mbali zintu za sinta. Pena ndiku nama zomwe ndiku gamba. Zinalizo beba paja ndiku yamba. Daona mbali zintu za sinta. Nali baby nali chipa zuwa. Daona mbali zintu za futa. Tatulongozo na plani yako. Mundo mwanga mwapaka madauti. Chido chabe ni kunitenga auti. Kala zakateni pachibwenzi. Matimu zafika ucha mwezi. Chikundi chatu chapaka ndawala. Zangu ye nazie ndawala.
Kamu niva saringi nivale bazanja. Nikale misi shumba.
Ona baby. Nikodala beneti na yamba vosobela. Ona mayezi ya inda ya fende. Chelwa shaba na kusukuru baby. Wela tisunge family. Ona baby. Nikutala beneti na yamba vosobela. Una mayazi ya inda ya fende. Tichedwa shaba na kusukuru baby. Wela tipange panja. Wela li, ufika li, kwatu kumakolo. Wela li, ufika li, ni kwatu kumakolo. Wela li, ufika li, kwatu kumakolo. Wela li, ufika li, ni kwatu kumakolo. Sini kamba singu konda baby. You know that I love you baby. Always on my mind. Baby, baby, baby. Muli weho, muli future na baby. My baby, my baby. Mama. Niza tukulusha, niza fika kwanu. Don't you worry, baby. Ona.
Don't you worry, baby.
Ona tiriko wabili kuma high doubt. Niziwa mumutu, wapata madauti ni.
Oh, baby.
Don't you worry, baby. Ona, baby. Nikodala beneti na yamba vosobela. Ona mayezi ya inda ya fendela. Uchelwa shaba na kusukuru baby. Wela tisunge family. Ona baby. Nikodala beneti na yamba vosobela. Ona mayezi ya inda ya fendela. Tichedwa shaba na kusukuru baby. Wela tipange panja. Wela li, ufika li, kwatu kumakolo. Wela li, ufika li, ni kwatu kumakolo. Wela li, ufika li, kwatu kumakolo. Wela li, ufika li, ni kwatu kumakolo.
Amaro met the beat. Dark World Entertainment.
Download music at zenhousenamir.com.